musanjizino sichira banga ya malachi singana buli saidi anili yali achirabi mbasajja kosawa kazi lero luno tugenderao kuba bingi byachuka guno mulembe nabakadie bayaye nyo sibyogeza buto manyi nkuze kati abachala bayogedde ne bagamba nabo bwe bintu byabasukako ebyatuka Sajja bamu mukwano gwa babula naye nga baagala akapya kayimba bonna wamu mbu mwerondemu abamu ababagamba batyo bano abayina tochi ezitavumbeera mbu ebintu byenkana mbibuga n'embyalo bwanti oluusi n'ensobi mbasajja gyeveeno sobo batwagaza akayimba tukayimbenga naffe tubeere bakayimbira bayimbi nnyo mbu ebintu byenkana ewatali kwekwasa tumanye obuzibu obuli mukola ennyimba batulangidde Sajja twepanka tetuyimbanga nako tusaba nyimba mpya ani yali alabye olutalo n'olutankula munange n'okubirwa era neno bimbona mwatwera byansobedde we bagambye nti bwe tetwogera kuba omukwano gwatula tuli mukulamuza masanyalaze tugatuseeka nga n'akatooki butooki ate kabulumbalumbu mbu abasajja mwebakootulo netooki muzibe kumira mu nkyenjubangeze giteekemu amanda kiro okuwona ebyekwaso gwe munno n'ojja omuleka ekirooti omuzikiza kati abasajja tooki muziwe saavisi emmwanyi n'emirondo mu bigaenga zikulisenga temuli kavumbeera abakazi be bamugenzi gye mbagambe sisi bwe twagakoye ne bagamba nabo tuwanyise ffe tuyimbe engoma bazambire netooki ezaffe zaakazivumbeera kwate Kino ekibuuzo kyannemye abakazi bambuuza mutubokolenga bwati akayimba kakutama ekyokubaddamu mbutuufu kyagaana nesirika ekibuuzo kyanzikakkanya zenna leero luno abatanna bakuyiga kwetaasa gagenda kumyuka abasajja bangi nnyo kuba abakyala bakoze ebikoosi beebuuza bwabaami ddala kayimba kike twayiya bayiya kasisiri twakanyomodde kati ke kadde bikyuka amakooti geeralike ffe tuyimba abakazi bakuba engoma zaabwe tubadde naffe tukoowa nnyo mu kkuba embuutu nze kasaba nakuba engala byewoomeera ndi mwetegefu nnyo okuyimba mwanange naye eddoboozi kyemmanyi nti lyagejja siyinza kuteeka sitiriya nti mu bbeesi nga bakubye engala byewoomeera mbadde mwetegefu nnyo okuyimba mwanange naye eddoboozi kyemmanyi nti lyagejja siyinza kuteeka sitiriya nti mu bbeesi kaluma nywera gwenda byakabi kalengedde kuba akafaananyi mu maloboozi g'abantu kati erisajja ng'eryopima olitebereze kiba kifaananya nti kyagabizi mu mpuuna taata juni yayimba mu ekizampaawo kino kijjo byamaka gonna gakweddabulula muli abalina ebirago ebisaakaavu tuwonye emmese n'eminyamayo bigabulire abakazi mmwe mutusindise tubyonoone bino ebisajja bye mutumye okuyimba byonoonyi sipulaano n'ettenagogo mugeerabire kiringa kuddira mulema omuteeke mu ggoolo n'abakazi mwenna mwenna mbasaasidde munaalaba akatuuyo k'engoma nno kangi nnyo katuyimbe mutuuya n'okkuba engoma zammwe bano abalabi sokike nalukuba engalabi babe beesaliddewo kirungi nnyo naffe tubanguyizeeko balubu n'amanda tooki zaffe zibeewonnamu nga zeetegeka temutuswaza zo tooki ne zivumbeera kati abasajja tooki muziwe saavisi emmwanyi n'emirondo mu bigaenga zikulisenga temuli kavumbeera abakazi be bamugenzi gye mbagambe sisi bwe twagakoye ne bagamba nabo tuwanyise ffe tuyimbe engoma bazambire kati abakyala mwesibe enkoba nno mwenyweze kuba omulimu gwemba okukola gw'amaanyi njagala tugendere wamu gwazina nanga ayimba bwe nkyusa n'ennyimbalaga amazina ng'okyusa bwende etalingala manya ndi naawe otyo gw'emirimu nkuwa ebiri amazina n'engoma tokola ebyakasobeza ebinaatuyombyanga n'ennyimba lingala ate n'okuba engalabi mugenda kukuba engoma bulungi nnyo mukwa kwate na mazina gamwe na gomo kezinire Olomongereze kwa bufumu no wangu Fetwe wenda go kuimba kwa feba meni Fava miga tugenda kuimba mwe uonye Tutere mudare visoko vinginyo Tulwana kuwa singa kuwe mwaimba Manjera tuja singa batu akole ntegeka Emikolo chinava kumwe nejigotana Awe ntuyo wezi sabira katambara Nenye utanayo sabe kumazunye Yola baziko ya basa jena ya teba mama Uzanya nangu mobite vya mangu Ata mkute ya wagambu utule mbwa Songa na kusikula malinya mwanange Ya kutuma kaduwa ne manti uominyeka Leka maloku sasira wakaza wageja Mrabiba mama Agama kude ne mbuto mba saside Muja kuwekira na zonga mulikunga lavi Nyimizanga koje muna unzikira Babe mbozi yengo masisani tajisuwa Umena kumire ntu yotude mwamanyi Na fetu yimbenga bukia wukabuli banga Webina avali mereranga tuda mwetesa Obamba iza kapia chive mumitingi Waya gala kapia mbuli na bunjinyo Bobo kagala jangwe kabude wanzikiza Kala uwe nkominzize waka wange Yenze sega wa mwemuna rakai Yenze njie vipianja kudera Na inga chimba gambi chumu chambuire
Ajava sanja trochi muzewe service Mpanyi ne mirondo vikaenga Zemuli senga temuli kafumbera Hava kazi veda mpenzi jemba gambe Sisi wetu waka koe ne bagamba na mbu Tuwanyi seferu imbe nguma baze kumire Ne troche za feza kazi fumbera Kwate wana sanja kaya trochi yomu Sanja trochi muzewe service Mpanyi ne mirondo vikaenga Zemuli senga temuli kafumbera Hava kazi veda mpenzi jemba kambeja Sisi wetu waka koe ne bagamba